Brothers and sisters in the Lord, good morning. It is once more again Sunday under lockdown, level 4, if I'm not mistaken. And yes, looking at Babusi, looking at the country, looking at the dying economy, looking at everything that is happening around South Africa. Maraleha hole jwalo, dumelang, kaofela. Kalibitso la mrena Jesu Kriste ke le gopotse everybody kalibitso la mrena Jesu Kriste this morning, but selo se seng khotatsang every day ha ke tso ga ke gore modimo o itse are mo go rona ke na le lona go ya bokhutlong ba lefatshe ra itse gore lefatshe le ya bokhutlong, therefore mara rona modimo o na le rona go ya bokhutlong ba lefatshe. Kajeno, the message that is in my heart today, ha ke gopola ba Kriste, ke gopola tsohle le gore kana rona re bana ba Modimo ba tlhatsotsweng ka madi a mrena Jesu Kriste. The message that is coming to my heart today is putting the whole armor of God. Putting the whole armor of God. This was said by Apostle Paul in the book of Ephesians chapter 6, and I'm going to take it from verse 10 to verse 20, hopefully, and let's believe for the corner in the next coming 10 minutes or so. Verse 10 of Ephesians chapter 6, verse 10 down to verse 20. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Thatafala mo moreneng le mo thateng ya bonatla ba gagwe. Mo nakong e re le mo go yona re tlhoka gore o nne strong in the Lord, very strong, and depending on the power of his might. Put on the whole armor of God, and it doesn't say half, it doesn't say some. It says the whole armor of the Lord. I have been looking to my messages specifically since the lockdown, go to fitlaka jeno. Part of the message is to react to the situation. But we don't just have to react to the situation. We have to trust the Lord even in the situation. Now the Bible says, put the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Re peramalatsing ama kheka a satane. Mara re tshwanetse re khone go emelana le maqheka a satane. Therefore, we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities. Ntwa ya rona bana betso mreneng ha se ya nama le madi, ha se ntwa e lwanang ka nama le madi. Mara Bible ere ntwa ya rona, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this age, against spiritual host of wickedness in the heavenly places. Ke lebeletse naga ya rona ba bua ka dilo di le dintsi, ba reacta mo dilong di le dintsi. Leadership ya rona e bua ka dilo di le dintsi, mara this ya ntshwenya gore ga ba re sepe ka kereke. O ka re they are provoking us, they don't understand Bible ga ere gore bo be boske ba diragala mo lefatseng, according to 2 Thessalonians. Gore bo ske ba diragala ka tsela e bo neng bo lekanetsweditswe go diragala ka yona, it is because the church e sentse e le mo lefatseng. They don't understand these people. Ba foufaditswe dikelello le maikutlo ke kgosi ya lefatshe leno. Mara rona re ka go godimo ga go fifatswa dikelello. The Bible says, therefore, take up the whole armor of God. This is the time, brothers and sisters, to take this whole armor of God, that you may be able to withstand the evil day. We're living in the evil day where there is a lot that is happening about COVID-19. Babangi bile bai bua ka tsela e rong ba re COVID-19, it is COVID-19, it is corona. I don't care gore ke buile ka tsela e right or ke buile ka tsela e wrong, but the desire of my heart is to put on the whole armor of God that I may be able to withstand the evil day. ene ke khonne ene ke lo khona ene ke santse ke tlo khona ka Kriste Jesu ya mphamatla. And the Bible continues and says, having done all to stand, stand therefore, having girded your waist with truth. Ke go pala mona go nyere rate nnete, re phela nnete, re etse nnete. Bible ire re itlame matheka ka nnete. Having put on the best plate of righteousness, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Re tswelle pele go rera evangeli e ya kagiso, re bue kagiso, re phele kagiso le ga go le thata. Above all, taking the shield of faith. Ask re la tlhagolwa ke tumelo, are dumele modimo. Are dumele modimo gore ka nako ya gagwe this thing itlile go fela. Mara gape are dumele modimo gore re ile khona rena le dikarabo. Ri lo khona ka Kriste Jesu a re dumele modimo gore nako e tswanang le ye ga ene e re dira next. Let me tell you what I believe. I believe gore I am the untouchable of God. I believe gore ga gona sepe se se eleditswe. There is no weapon that is formed against me that shall prosper. That is my faith. And gona le mantso a mang a ileng a bua ke banna ba bararo ba ga ba ne ba le mo mollong, Shadrach, Meshach le Abednego, ga kgosi ne ba latetse mo mollong, kgosi boa e ba bona Shadrach, Meshach le Abednego, a modimo wa lona o nonofile gore a le golole mo mollong o ke neng ke le goleditse ona. Ba mo araba ba re, kgosi, modimo wa rona o nonofile gore golola mo mollong. Mara kgosi a go itsegile ka jeno gore le fa a ne a sa re golola mo mollong o ntse a le modimo. O ntse a le modimo mo go rona. Ka mantswe a mang, le fa re ne re ka ne re laka itswe ke mollo, re na le karabo ka kwa ga mollo. Le ga coronavirus e ka go tsaya o le mo Kreste, o na le karabo ka gore ka kwa ga leso o ile kopana le Jesu Kreste. Nao ke kopa gore, taking the shield of faith which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. It is only through faith that you can quench all the fiery darts of Satan. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplications for all the saints, and for me that utterance may be given to me, that I may open my mouth boldly and make known the mystery of the gospel, for which I am ambassador in chains, that in it I may speak boldly as I ought to speak. Remember, putting the whole armor of God gives you three things from what I have just read. Putting the whole armor of God means the ability to stand against all enemies. Do I have that ability? Yes, I have in Christ Jesus. Number two, putting the whole armor of God means ability to withstand all attacks, whether it be hunger, who can separate me from the love of God, all the attacks that will come to you, but you have the ability to stand all those attacks through Christ Jesus who died on the cross of Calvary. Number three, putting the whole armor of God means ability to quench all the fiery darts of the wicked one. Remember, I have said there is no weapon that is formed against you that shall prosper. You are more than a conqueror in Christ Jesus. But thanks to God who gave us all through Christ Jesus our Lord. I get monagong etata etswanang le rise 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 ditego tsa rona go modimo ya re fang thata yotlhe ka Kriste Jesu morena wa rona. Ka go nke bua lentswe la gore a di tlomelo tse tsotlhe tsa modimo e seng half ya tsona tse tsotlhe tsa modimo di nne mo go wena. You must o di apare, o apare ditlhabano tse tsotlhe tse modimo a go fileng tsona, because letsatsi le 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 busula le modimo ga a letsa gore le nne busula, modimo le editse gore le go natefele, mara go na le tsenene e e batlang go go utlwisa botlhoko e ka seke ya kgona ka Kriste Jesu Morena wa rona. A re rapele together even this morning ka lebitso la Morena Jesu. Our Lord and our Heavenly Father, we thank you modimo gore o re gopotse ka lentswe la gago gore this is the time modimo waka to put the whole armor of God so that we can withstand, so that we can stand against all the attacks of the enemy, so that we can have the ability to quench all the fiery darts of the evil one. Re khonise modimo mo nakong e re bulele dikereke modimo for fellowship of believers ka lebitso la Morena wa ka Jesu Kriste. Amen and amen. God bless you all. I love you all. Amen and amen.